no fair ye dia sida emma onyankopon efise ono ne ye ade nyina he saw everything ye friend onyankopon ono na ama ne bambo ama na dom ayekese e dia maye ntie de ye be friend ye nyankopon no beguso aye ye nyankopon ye dia sida ma no se ne hwe so pa wahwe ye so na watwe nyina no asan de aba na nemu bio se ye hwe weda no se ne esiko a Onyame adom ena yetimi fem etimi ede bedru ha eni ti anope ye danase na ye yi na ye kamfo no efiri se waye bibiri ede amayen sanso so na grace hour enso so abitwem deacon ene pasa Kingsley ame ensha mo bibiri ewo medie so wa moye so hwe weda no a wa hwe a wontimi ma nanso onyame ebambo edoso emayen And my yes name and could name before. And Jano Pay Babu, our Jumedia, and our son, a good swell with tea. A dear and cheerful, or so a grandam name, a demaya so for a penny for Yahem for any woman and woman did Jumedia in and I no pay, or more contribute to this program, and I no pay your cassa when I mean, and shall when you are be Nay, you must so, young fire want to own your miss if he saw any and qua any and I do. Sɛ ɛda yɛbɛgyae nyame akyiri die no ɔno nyame ɛde nasotwe ɛde ɛbɛba yɛ so ɛno nti sɛ sɛ me no mmienu ɛte ase sɛnea ɛnwom no ɛka ne sɛ a time to keep I have a God to glorify asodie ɛda me so ɛsɛ sɛ sɛ yɛyi onyame ayɛ saa nso na asodie da wo so so sɛ ɛsɛ sɛ yɛyi onyankopɔn ayɛ na yɛde yɛ nkwa a ɛngo da kwa no ye dia ma onyame ba o sentru enu ntino ye jidi ye se anopai senia ye ho ye no oso ho ye nti onyame nyira o bebre ma ofidi ni na ya enche ebe ba ho ni ene wa ba bisua onyame aso Announcement back over her, may infam firm. Pastor Kingsley, on a deacon, a grace hour, or to share a dined in the apartment, and this will be it will be no betting me, I am a moire, or betting me a friend, the number no, I a year 06 41 97 7414 06 41 97 7414 Oye Pastor Kingsley ni number. Nto bibiara owo edani bi no betimi afre no na one no aye ho hihye onya. seno emra sun sefia ona me asem bebre ana sese ye kan last week no me nuru me sese ye kan ho bebia yes and many more na na yesu sene be ya ye bi ho nti ene ena ye be ko asem na ankasa emu ene nti no e ba bi fi ona me asem ti ko so ema wo fi di ene Family Bible Empire. Asa for a day, Uncuton and Munyamo Sew. You show any Munyam, now you come full, now your mouth so. If you say, Nema be brave, now I am my young. A few months, ye share a cucrafia, say, any a home, any as routine, a two away a bra boom, a 2 years so, sir. Nen so, well cry ye moo, any abbe pim and now. Na ya sida enye de maun, na ya ye ye enye de maun, na ya nkamfo enye de maun. And then so, emra ya ba wa ni mse ya ba bi chinyan di. Hon kong kong wa wo ye chre chre fo. Bra, be chre chre ye, bra, be kasa chre ye. Nyan samu, wotu mi mu. Na ya timi esfiyan, ni ya esese yifiyan e nyanara, edi ashe odin kese ye deni mo nyamu. Bom paye sujeti efo so eba wanim sasa forade obema omo ntiasi efo foro krara ebo ye aswasi memu na yetimi ahwe aye sene awasemtie we na ye bisa wano pei ewa wodaba yesu kristo demo ena mambo empire amen anopei ye da onyame ase sene alastik mekaya na apostle etiane na yechi akakra ewo gana enjinu Menkwa and I'm more happy, Missy. I'll suffer so a befi Ghana. In your name, sir, Pastor Kessler, Echo Ghana, and a year, Emma May, a female, or quack or yeno, a ye, an intino. Now, may I do no more, be Bibiara or the Barber Kayam. Na ya toa, ye do my dear, ye dear no, eso. Last week, Minewo, a cassa, a fire, storms of life. A whom are a two, a wo yen abrabum, and I say, as routine a bo, a wo, a nipper abrabum, nanka ye who say, as whom we near as routine, a two, a wo be am from a so, a wo abontin, say be and super seto, and I say, be pesit, in nansono, a nipper abraboso sooner, a whom a two omo, and from a two omo, na make I say, Bible no e describe sane me nyina e symbolize se onyankopon power e ye ni tumi nwanwaso bi a ana fe e sna ye onyankopon e presence a ye kind was Psalm 18 no 11 to 14 he say onyame oba otimi edane darkness onyame oba ayire mo ani agrada etete tender na onyame oban As I see it me, I was so when Yami or Ba, he manifests himself as a fire, a jar, and so exciting a dinner in an intina. When Moses and Israel 4 years, Omnium Hokon Cronom near Yami Ebekasa, a catcher say, Hey, one Casa co, a sunny Joshua, so one Casa co, Nenny will Yamen Cocasa, Nayende. Ye no nyame kokasa obeye den obekunkum ye efise se wo nyame ba onyame oba we storm na storm a oba no ya na ano edin ye enu ti enipa ntimi hu onyankopon wa abra obetimi aye den e atnasi senia onyame honhun oba senia efitie no enu ti no mesaka ebi oso se yesa wo the spiritual storm and no dear, you refer to those who are unpredictable. I won't mean predict, say. I dear way, a busy, umuna boom, na a sipre cope, na aya to rent him, na ababa busy. Ye was storm business or higher spiritual, and also a year untraceable. Won't mean tracy, say. I dear way, dear. Some a pen and far by, baby, a free eddy by any a year, and a year dear won't mean trace, a untraceable. Ah, ube kase, storm we ya, humu ya esu yidiye, mi tre cinema peni soso, nyadi ya ube kimiye hu. Na yesen hunu se, esan ye devastating, eba na ebe shimu e niyema, ebe say niyema, ebe di niyema, eko bebiya, ini kwanse, eko bebiya, when in Nasa be ABC no, Nasa name in a SE, and into your who's a sa event when in a it's me ba a nipper abra boom without warning. So a ba a emma warning. A ma warning in answer so no. E si e wo e wiase e ti mi si e wo abrabo mwan. E hunu se sa anye me bi e si a e a di a e ya na e hun e yin. E nunti no me kan se babo e chire chire e se ye wo three kinds of storm. A e ti mi e ba e nipa abrabo mwan. E huma na sa sotin e ti mi ba e nipa abrabo mwan. Ye wo na huduo mien san. Dedi kan eye storm a wankasa wukofa ede ba wo ho ti se de Samson ekofa ba ye ti se de last week me kan ye no aba ye nyamese menko ware onanani Samson se e hwa na me ware onyamese we ne tumi a wo de ama wo no eni kwansa wo river Samson si o emeka emra asrochi no ye se ehuru Emra a whom years a born war, Nabra Bumno, Emra Delilah. Ye, 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 a harasser, no, a pressurizer, no, no, a fed ye, not something, Nehometi, no, he gave up. O kind baby, and a hoarding, a she, what kind of hoarding, so no, na Delilah, a defeatist and form penny for a barber shiny them. Ah, all can one, na, a da, or can we, and or didn't turn in us, or didn't suffer for any 3 more. Samson yada ama Philistine for eba be yi Samson ema ye hunu se na ho odin nyina ekọ ekire no ye hunu se Samson wo kodo a ye kan wo Judges no a 15 6 to 18 na last week sanya me si e kan ye no enti ene ne ye huma na asasrochia etu awo abrabom na asrochi bi so wo so ana hum bi wo ha onyankopon etime ede ba me no mie no nsum se onyame shew bibi na wanye na nea onyame pese oyɛ no oyɛ an otimi strike with storm eno nti etimi hu se tenia last week no ye hu ye no Jonah 1 no to 17 no ye hu se storm a esi wo Jonah emra nanka o yi wo konini we akoka onyame asem na ship bi kotasis na Jonah ehuri tena mu odwane onyame nanti onyame ma storm kesie esi epono so ema edwadifo a omu kodi omu dwa a omu te yi kuduo no mu nyana no ebeka wo mu eno nti at times no se onyame Esuma storma, wan ha, na enye wunkwa o te sa ship numu anasa wuti sa elupri numuno, anasa wuti sa ka numuno, en namdi yona eye yenintino. Ye hunu se storm noa u nyame edisi eponosono, ebe distebu womu anwom worship numu nyana ntinu, eba se womu sheda womu stati se womu yiji womu niema egu. Sani ebe ya eponon. Eyi na kuruo no mu ebeye hare e de ama wo mu sanso so na ye hunu se storm metoso miensa no eye obi ene ehyehye ma wo obi betimi ahyehye sa storms no e de ama wo obi betimi ade ehukuro asorochi ene ehum etimi aba wa brabo mu se wan hwe ya ba bi a wo beda no ebe sisa odabre ebe change wa brabo na de ebeye wo no wan hwa wo de obeye wo ho no wan kasa wo hu eno nti no san ne mai emiensa ena ye gina so ena ye kasa ye eno nti ne ne no ye beko emu edib eno nti storm a wan kasa kofa ba storm a obi edebe ma ho ena storm a ayi onyame eso so eye den edema ho nti ye hu no se storms bi wo ha eba na abese niema senia ye kan wo ask no ye hunu se na storm no awom hunu se ano adwo kakra bi na so so no se na ano enyoi omu ba wo manim no na storms no aye kese ema omu so so etutu wo mu niema gui ye kan wo ask 27 no a ya disia ye ni apostle S Isnia ye a woman tie Paul ema omu ko shea za enkwanchia no ye hunu se storms bi su ro ha e ba e be man warning ti se de yesu aye no wo mu no se mframa e ba we de o mu betimi atu afam not knowing se na e ya de a e ba be kun ndia times no enia me bi be start e wo abra bom wo mu se wo ade we de metimi e de so oh we de metimi e amanova ade we de o metimi a control unhuna na age won sen kana sa storms no eye hum na etu ye no e kire wo mu hu ye no na esese wo mu tu wo mu nie magu esese ship no nyina ampopo eye den esei ene nti ni hu se storms bi o hoso so a e ba na abe misplace u na baby a wo tie no abe yi u afri ho nti esese menu mi e no ye hwe ye na se ye ye a christofu yi Senye tie biara storms ebeba menu mie no abrabom na mesan ka se eba etisa amani hunu anase eba etisa hardship na de waye boni bi na sa tema no eba oso na mesan ka bi oso se storms bi oso so a etime ba wa abrabom ka bi hie mu wo medically se bi ayarie bi abowo na face ayarie yi atwetwenwa edwuko owuom oso anu biara enye ye sanso ne hunu so awariye mu emema ene ma ebema ehwe obaechi no ohwe nanim na ohwe ne awo no ho awose sadie we die o eno ana mepe nipa no wunim no wunhunu so na ote na dakra obe strike no so o strike ya ube sister wo niema ena ade free ho eye both emema ene ema ewo awariye mu ena yesan hunu ebi oso so ewo ligas se ye hwe emremu a emremu eno so so se mrani bi ediwa e change se de asorochi anase ehum anyewo senior ebetini asesa wa brabo ebe change niema bi a ewu mu e free se sade ne eba se eba na aba behave yesan hunu ebi so se storm bi wo ha eye perfecting storm a se ye hwe job de no a eye perfecting storms a wonyame allowed ye bonsam ekwaji permission no wonyame allowed emma sa permission a okwaji ye no onya kwan eso job hwe eni nti we ni anema last week no ye king kan ye eni nti ene no na me adom a ye be tuaso na afei yehu nia yenyan yede yema yehu any storm so a eba ha yen adwene eni nti no senior last week na me kan manwe nm mpp for ba ye na ye free so eni nti me kan bibi ewo me kan bibi ewo Matthew no a Matthew 14 no a mekan afi 25 no ana 26 no eba na yesua ebibi ewo ho mekan wo etwi no mo mebo modin se metimi akan ewo etwi no mo na o se Matthew 14:26 no eba Ase na esuafo no ehunu no se onam epo no so won akuma etui na woka se eye osaman na wodi ehu eteateamu na entem ara Yesu ka kire won se moma mo ebo entomo yem na eye me munsuro na Petro buyase no se Ewurade se eyewo dia ka mame mra wonchen nsio no ani na ose bra na petro free koduo no mu esi fam nsio no ani se oriko yesu enchen na ohunu mframa no osuroi na ofiri ase se oremem no otiamu se ewurade jimi Entem era na Yesu etine ne ensa eso ni mu na okachre no se wo a wo jidiesa adanti na wo ji echinye amen enanti ehu se sa storms ya peter ekofa mane hun eye wono ankasa na kofa e mane hun wunya nuru yesu na wako akwa nante eposo sani ehu sa sofo enkuma anase se mi ami di dwumade wunya nuru ba bia ekose ukoye deliverance wunya nuru ba bia sese nias nyame adwuma ne titiru pa no ukoye ubetimi akwa akoje se oh metimi aye metimi aye atantu sa wuya ohu ba ma bebrea ukoshia entokwa sana pita yi okokoye na kwa ni nesuafo yesu esuafo ni nyina na wokodo nu adan awonkwa de ohu se yesu enam poso awoso se ene ma mesime menam ponu su bi ena kire se wo so onyame ya hwe nyame so so yenso no enhwe efi se wono no wo yo nyame preko wono ne betimi a stop mframa wono ne obetimi a storms na eba ya brabom eni sane mene nyana no obetimi a bre na se enti so wono no nam ponu so na se wo so se obekwa no akwa kofa so bi a wo be hia mframa efi se ba bi a yesu aduru no na wo peter wo nuru ho John, a fena watre ni mono nyam fri hakura na wadi hunkunkrono abam so na ndie sesa moyen matimi aye enunti atams nse woye bema bebrea ye ekunjao enti amema nka peter wo mem ewo eponi su nyina no e wono ankasa enekope sa trouble yi edema no hu enunti ehu se nneema bebre no ye ankasa ye kope trouble ede ema ye ho emra ye di trouble e dia ama ye ho no na fe na ye kwa akoblemu onyankopon but onyame de omfa sa trouble no ema ye disebia wasoma esako bebi ne bia wu dwane na still no pese we ye wo ko bebi a wasoma ne dia ene e ho no no ono ankasa de sese wo ye no beye dan obeye na wa mo ho no se wo ye wonyan kupon eno nti peter ano ankasa ne kope sa trouble no ede ema no ho nti se ba se se wonyan nuru se ube duru se wonante eposo a ese se wo ye very careful se ne be ya wonko ye peter wonyan nuru se de wo body deliverance ode won sakoto obi tre so wonyan nuru ese se wukobo asu wonyan nuru ese se nche kire papa bi wukoye na wukoye a e de trouble kasee e betimi e de abroad and nti ese se menu mienu ye hwe ye hoso eye wa bra ye wo sa sisi because enema bebre ena e betimi atoye wa bra and nti ye hu se Paul and Silas senem cancer storms a obi ebetimi so so e de ama wono e ya de a ano odin obi betimi de storms e so so e de ama wo abra wo wankasa wonye den wonka ebi enhie mu obi betimi ama storm eno ntino se ye kan ebibi e wo asomafo no enyuma no a ya kan bi bi wo as asomafo ne nyuma ne etire edunsia asomafo nyuma ne etire edunsia ebi efi endichemu edue ayi edunkron eba edionu enum no an enhwe bibia omode ema Paul ene Silas ntimekan Acts 15 from 19 to 25 ose na ni iwranom ehunu se won emfaso abo won wo so Paul ene Silas emu etwin won ko edwa emu empanyemfuo enim na wadi won ekoma asafo hene se sa enipa yi eye judafo a wore wore tane yen kro yi eni. Na wakirekire amamere bi a yen ni ho kwan se ye die ana se ye ye efri se ye ye romanfo na enkrofuku no enso sore etia won na osafohene no eyi won ho entade she se won mo won ema na oka won ema pi no wodi won kogu efiase ehye ofiase hwefo no nsa se onfa won ensie eye na ono enso woshe no sano odi won kogu efiase a ewo mfimfini enungu na wodi won enan ebobo edue mu na anajo desio mu no Paul ne Silas ebo empire to edom ema onyankopon na neduafo no eye den eti so weye papa bia na owo woka ohunu Paul no na wo kase sa Paul ne Silas akrofo weye onyankopon a onyankopon mu a nyametumi wo won so na owo sa yi ensamanfre ehunhum a wodi biti sa krom hofo no ntitan bia na wodi jifika na wodi jifika na wodi jifika e won krofo ho nti emra Paul ne Silas ekwo ye na nanko pese o kikansem fa wo mu hwana wodi jifika no eho na Paul edume no nti wodume no na afi wo ho se ni fika esese onya ewo na aduma wodi enum nyana na yeden abono eno nti no woni nkrofo na ewo ho ni nyana etwe Paul ne Silas edeko amrado eneni mosofo penyini nenim se ye romanfo na nso sankrofo we nkyerekyere bia omudi ba kuro yim no ye ntimi ni so na wo mu hye ye huhuro wo mu tete ye eno nti amrado no na so sofo penyini no et asafo penyini ni te ye no nia obeya ni se obeyi Paul ni Silas ho ye beyi wo mu na ye twa wo mu ma ye twa wo mu mprepa ya buru wo mu ye nka ye buru wo mu wie ye no anka enka ho ba che buru wo mu wie ye no anka ho ena wo mu ma wo mu so ena ye di wo mu ye den ekoto efiase nti ye de Paul ni Silas ekokoto efiase Sam asutwe ya eba omusu ya humia etuo mabrabo mi eye obi ene sise ye ede ebre wo mu so omu de omakoka omunya me asem a omuko na obi ananka ono pese wokikan sem fa omu no de kojiska na anye ya Paul edume no no ohunu se na dwuma ne nsika abono ne ntino okokan ema ye babeche Paul ene Silas ema yekobuo mu ankasa Nyewie na ansu ho, ena yeye sadu wa mungo tu efiase. But, insiranka nyamise, inipa, ene shishe sasto minu, enuntinu, wunyanku pon eti, po, ene Silas enka, anajude siyo minu, efiase fuoni nyanansu so, eti, ema wunyanku pon ebofuo, ebebiebie, efiase biyi, be ye locks na that woman's nine no e be biebie afiase e pron na fi se na the ohwe woman so no enim se woman adwane enti as times no obi betimi ama wanya storm se wan hwe ya wa brabo e betimi aye basa na story bia eye true story a obi every America wa ko Ghana because of ne birthday ni nti na o sheda ekoso okọ no akwa kodi ne birthday no ko ya okọ kodi ne birthday no ani gye emuru so no one ne nan fufuo esesa ensa ene enema bebre omukọ ye birthday no ekoso na no yes no okwa ne ho eye ne basabasa nti okọ no akwa kwa koresi ohu ye no omo kohwe baabi a woresi ne woba enipa na ma bi omo koye na ehuro etua nanu so birthday mu obi etimi astom ho a wodi ewuo etimi di abre wo mu beloved me show unkran se emre ya ye womi eye mra ano din enti so wan hweye sa Christmas ya ebei so wan hweye ya
obi betimi de hum obi betimi de asrote obi betimi de enframa boni bi
aba ade aba bebo efri se samre yi eye mra a year ye da kesi a year celebrity ye adem kwa nnan so so no se wan hwe ya se Christmas yi mu no enema ebeto wo no ebetimi abesesan wa brabo because right now no the world is getting to darker and darker so wan hwe ye na wotena ho boko sa so wan hwe ye na wotena ho sa obi ade ayi storm eba ba be kan wo obi de ahuhuro beba be kan wo obi de asoche beba be kan wo obi de ahum beba be kan wo wanhwa enu sa afiwei enko na wieye no na bebi a woda no na wompe enu ntine me kamfu wo nyame ama se onu nkuto na otimi ba ye abrabom ema ya abrabo eden etimi ewie peye kristo ni biara one fast storms muno na question mark kakra ewo ho if you say ya ye ejidifu yi ye befa wo hawo mu ne befa amane mu if you say bible no eka say se ye fa ewo Isaiah no 43 ne o si say ye fa ojemu a woni ye ene wo ho se ye fa nsio mu a oni ye ne wo ho na river any streams na wo differentiate river no intimi emfa streams ni ensuo enkete ne ba so ye kase river river ni ni baabi a river na ensuo akase a etene na enu no wunhunu no baabi a obegina no wunhu se na edidi wona ase wunhura no na etwe afa so na wo ko enu ntino Christmas yi mu no me kanfu Yesu e de amao sa asrochi biara ana ehun biara ebetu no ye wo obi a wotimi ema ehom no eye den efri yeso ye wo obi a oma ehom no efri yeso wono ne yesu a obetimi ama ehom no efri yeso because oyo obi a wa stopo enframa na obetimi ama ehom no efri yeso se ye kan Joshua enwoma no a emra Israel ekwa akun na yehunse Israel akwa akoku na omuni kroketuwa bi a eye ai ekwa akoku na sakuro yi omantimi anyeden omantimi ani sakuro ketuwa yi so enu nti yehunse ai fo no ekumu omu kumu Israel fo bebre enu tinama enibre aba na enibre ba ye nintenu Joshua ekọ wonyame enim no ko wonyame enim na nyame ka kire nse Israel fo aye bone enu ntinu wonguso eni wo monko enti okumu ekafie ebetimi aba wo muso enu nti ehun se onipa bia na efra na ekan ah moye Israel ni na omo kwa kun na niema nyame hyese wo mo mfa no omo ono de ani brenje no okọ ekofaaye enti ehunu se saa de papayi ekoyeye ede ekum kase ede bre Israelfo ema Israelfo ye den ani brenje me kan bibi ewo Joshua enwoma no etre enson no me kan free 20 ebepem 17 ni ahwe enema efia enamso ema Israelfo ewuye na wose ekan ebua Joshua said enukre me enan maye Awurade Israel nyankopon no ebonin na se ni se ena meyeye mehunu asadea no mu sina engusuo fefe bi ene edwete enwetebna ahenu eni sikadame baako a anunsi enwetebna aduonum na mani ebrei na mefai na hwe ehye fam me ntuma edan mu na dwete no wo asie ena Joshua esuma abofuo na wodi emirika ekɔ ntumadan no mu na hwɛ na ehye ne ntumadan no mu na dwetɛ no ehye afie na oyi firi ntumadan no mu ɛde ɛbrɛ Joshua ɛne Israelfoɔ no ɛnyina na ɔde begu Awurade anim ɛna Joshua fa Syria ba Akan ne dwetɛ ɛne ne ngusoɔ ɛsika dame no ɛne ne mma mmarima ɛne ne mma ɛma ɛne nanantwie ɛne ne mfunumu ɛne ne nnwan ɛne ne ntomadan mu deɛ ɔwɔ nyinaa na Israel nyinaa ka ne ho na ɔde wɔn foro kɔ akɔ bohwa mu na Joshua kaa sɛ adan na waha yɛn saa yi Awurade bɛma wo ɛnɛ da yi na Israel Awurade bɛha wo ɛnɛ ɛda yi na Israel nyinaa si no aboɔ na wɔde ogya ɛhyee wɔn na wɔde aboɔ gu wɔn so na wɔhɔree ne so abusie kɛseɛ a ɛwɔ hɔ de ɛbɛsi ɛnɛ yi na Awurade dane firi n'abufuhyeɛ no ho ɛno nti ɔfrɛ hɔ sɛ akɔ asekyerɛ ɛne sɛ ɔhawo emusuo bohwa ɛde ɛbɛsi nɛ yɔn yɛhwɛ ɛkan adeɛ a ɔkɔyɛ yie a ɛno nti ewu a ɛsɛ sɛ nkɔ a wɔn nko ara koraa ewu no bible sɛ yɛfa ne ma yɛfa n'anantwie yɛfa ne mpɔnkɔ yɛfa ne mama ne mmamarima ɛne adeɛ a ɔwɔ nyinara ɛyɛ dɛn ɛkɔ ɛkuku no ɛnsɛ nka wɔn papa anaasɛ wɔn panyin no ɛna akɔyɛ saa adeɛ wei ɛnsoso no ɛnam onyame abufuhyeɛ a n'aba Israelfoɔ so nti no saa papa yi ɛne ne yerenom ɛne ne mma ɛne nneɛma a ɔwɔ nyinaa no yɛkuku wɔn mu na adeɛ a wɔn no sɛ yɛkuku wɔn mu nyinaa wieɛ no ɛhɔ ɛna onyankopɔn abufuhyeɛ no a ɛbaa wɔn mu so no ɛfiri wɔn mu so ɛno nti me nua obi bɛtumi de storm aba abɛha te sɛ deɛ ɛkan wɔde storms yi ɛde kɔha a n'abusua ne yere ne ne mma ne ne mmoa ne biribiara a ɛka ne ho no ɔde kɔha wɔn mu ɛno nti sɛ woanhwɛ yi a obi bɛtumi de ɔhaw obi bɛtumi de ahum obi bɛtumi de asorɔkye ɛde aba wɔ abrabɔ mu a ansa na w'ani nte no na woayɛ victim so na woababa abɛka ho so ɛno nti no ɛsɛ sɛ wohwɛ yie saa christmas yi a ɛrebɛ yi yɛdi christmas no a sɛ ɛba sɛ nsesaeɛ bi ma nea woyɛ wɔ christmas mu a afewe mekamfo ma wo sɛ ma Awurade mmerɛ mu na ɛhom ne a ato wo saa afewe nyinaa mu ɛbɛpem saa mmerɛ no ɔno no nipa a wobɛtumi ayi ɛhom no afiri wo so ɔno no nipa a wobɛtumi ayi storms no afiri wo so kristo ni biara sɛnem de kakaayɛ no wobɛfasi storm sɛ woamfasi mframa woamfasi ahum woamfasi asorɔkye a na kristosom no question mark ɛwɔ hɔ ɛfiri sɛ yesu no ankasa no ɔfasi a lot of storms a lot of pressure sɛ duru mmerɛ bi koraa no a na yɛpɛ no aku no ba yesu ka asɛm bi ɛwɔ john no wɔse akoa ɛnsene ne wura na ɔka kyerɛ jerusalem abaa sɛ jerusalem abɛɛ mma mo nyɛ dɛ monsome na monso mo ho ne mo mma ɛfiri sɛ me a meyɛ duamono yi mpo yi sei ne ɛde yɛ me na mo a moyɛ dua woyɛ no deɛ ɛne ɛdeɛ ɛna yɛde bɛyɛ mo ɛno nti sɛ kristo noankasa no ɔfa ahuhuro mu ɔfa ɔhaw mu ɔfa amanneɛ mu saa na me ne ɔmmie no there are a lot of storms a me ne ɔmmie no yɛbɛfasi sɛnea silas ne paul ɔmfasi jail term no yɛbu wɔn mu ɛfasi jail term ɛnam obi so no saa nso so na onyamesom a yɛsom yi obe face enye ma bebre wo timi kam for ma ese ye wo obi a obetimi I ma storm no anu adu
mbp for no
e wo dan echi eni nti no 1 minute me ba sisia ɛno nti no yɛwɔ obi a wɔtumi kasa ma asorɔkye no yɛ din yɛwɔ obi a wɔbɛtumi akam storms aba w'abrabɔ mu no wɔne ne yesu ɛfiri sɛ ɔkasa a ɛpo ne asorɔkye nyinaara yɛ den yɛ din ɛno nti ɛna anɔpɛ mekamfo yesu de ama wo sɛ ɔno nkuto na bɛma asorɔkye a ɛbɔ w'abrabɔ mu no ayɛ den aye din efiri sɛ ɛpo ɛne mframa ɛnyina ayɛ den wɔmɔ etie nu ɛno nti sɛ christmas yi sɛ wobɛma yesu aba w'abrabɔ mu a ɛpo a ɛhuru ɛwɔ w'abrabɔ mu asorɔkye a ɛhuru w'abrabɔ mu no yesu bɛmɔ a ɛnneɛma nyinaa bɛyɛ den ɛbɛdwo ama no ayɛ din ɛno nti meka biribi ɛwɔ mark no mark 4:35 no ɛde ba 39 mark 4:35 no ɛde ba 39 wɔse na ɛda no ara ɛduru anwummerɛ no wɔse wɔn sɛ moma yɛntwa nkɔ asuo gya nohoa na ɔgya nkurɔfokuo no ɛkwan no ɔfa no ka wɔn ho kodoɔ anum sɛdeɛ ɛteɛ no ara na kodoɔ bi nso ɛka ne ho na ahum akɛseɛ bi ɛtui na asorɔkye bobɔɔ ɛbɛgu kodoɔ anum na ɛreyɛ ayɛ ma na ɔno deɛ ɔwɔ kodoɔ no to ada sumiyɛ so na wonyane no ɛse no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛre mim yi ɛmfa wo ho anan na yesu sɔre teatea mframa no na ɔse ɛpo no sɛ mmua w'ano yɛ kom na mframa no agyae na ɛyɛ din koraa amen ɛno nti no yɛwɔ obi a ɛpo ɛtie no yɛwɔ obi a mframa ɛtie no yɛwɔ obi a asorɔkye ɛtie no wɔne ne yesu sɛ ɛpo ne asorɔkye tie na wɔn mu hɔ popo de tremble na wɔn mu saranda de ma no ɛno nti ɛna anɔpɛ yi mekamfo yesu de ama wo sɛ ɔno nkuto na ɛbɛtumi adwo mframa bɔne a ɛrebɔ wɔ abrabɔ mu no ɔno nkuto na ɔbɛtumi ama nneyɛ a obi pɛ so wɔde ha wɔ no obetimi adwo ano nneɛma no bi wɔ hɔ a sɛnam di kaka no onyame ma kwan ma ne ba nanso so no onyame no abɛhwɛ sɛ ɛbɛkɔ ɛno nti no ɛduru mmerɛ bi a onyame ma kwan ma hardship ɛtumi ba yɛ so nanso so no ne nyinaa ba ma yɛtumi nyini wɔ honhom mu sɛnea meka sɛ job deɛ no na ɛyɛ perfect sɛ storm a onyame de maa no na onyame soso ehwɛ ma job atimi ɛyɛ ɛno nti at times no sɛ storms yi ɛba yɛ so a na onyame ɛhwehwɛ sɛ yɛbɛtumi anya endurance yɛbɛtumi anya ɔtwɛn akoma sɛ yɛnya ɔtwɛn akoma a ɛbɛtumi ama me ne ɔmmienu ayɛ dɛn yɛatumi anyini na yɛ endurance no atumi nyini na ɛdevelop awie a ɛyɛ perfect awie a ne complete a onyame ahoɔden ba bɛyɛ kɛse de ma yɛn ɛno nti ɛna anɔpɛ yi adesua a yɛhyɛ aseɛ last week no aha ɛna yɛde ɛbɛsi ɛno nti yɛnim sɛ storms no ɛbɛtumi aba deɛ ɛdi kan ɛyɛ deɛ obi ɛde ma yɛn deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ deɛ onyame de ma yɛn nea ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ deɛ yɛde ankasa yɛde ma yɛn ho sɛ woanhwɛ yie a woabɛkɔ akɔfa ahum na wabɛkɔ akɔfa mframa anaa asorɔkye ɛde aba w'abrabɔ mu na saa nneɛma no ɛba w'abrabɔ mu a ɛnwie pɛyɛ ɛmfa ma na ebi wɔ hɔ a ɛba ɛyɛ devastating ɛba na ba bɛsɛ w'abrabɔ ɛbɛyi w'afi baabi a woteɛ no ɛde wakɔ akɔduru baabi ebi wɔ hɔ a ɛba ɛba ba abekun kura aba abeyi w'afiri hɔ yehu sɛ samson deɛ no ɛba na Delilah daadaa no a ɛmmerɛ samson ne hometeɛ ɛbaeɛ no wɔgyaa mu na Delilah ɛde nkurɔfoɔ ba ɛbɛyii ne tirinwii ɛma samson ɛkɔ ɛkɔwei ɛno nti sɛ woanhwɛ yie a ɛmmerɛ a wo storms no ɛbɛba no ɛde owuo bɛtumi abrɛ wo onyame nhyira wo nyame yɛ adom a sɛ yɛasɔfoɔ no a mma next week a yɛbɛsua ade efofro me bom paye ama se ehun biara ana frame biara na asrochi biara ebo samre wo christmas yimun nia otime dwo emframa no ni otime dwo ehuma no nia epo ene emframa enyina tie no no onkasa wabrabom ena no pay ewo yesu christo demo na bibi biara enye fine onyame nyira mpp fo no ewo den die mu enu ti enyi wo fi do fi ha na me yaduma next week no yebe ka bebe fufro asafo rade enano pe ye dia sedan ma ye dia ye ye ma ye dia nkamfo ma se ye di wachi se ne omo ha wo no sa no mbe ha ye ye den ya ehum asrochi emframa ebebo ewo yabra bom se ne ebo nenso so no wa kire eba ekwan ye mfa so efri se the pattern of Christianity no wasa for rade wasihye na waje ne nyina ho de amaye yempaye ne se mayenti mintena mu ewo honhom mu ene honamu mayani mie na yene ena ho yempre enko kan na yenhwe se se storms ne ba ekwan e betimi de afaso na yatimi aben wo na yatimi afia no ashudin kese ne ne munyam when na yebisa wo ne wo doba Yesu Kristo di mu M5 di eso enye wa sorry senior ye Canada MPP forward and DMR enti enye wa fidie no enfria nyame ya aduma